Tembisi imali kodwa ngithembisi ukuthanda. Love you from the top of your head to the bottom of your feet. Sweetest names existing kulomhlaba sobizana. When the time is right, uNkulunkulu uzosibusisa nangosana. Ngithanda ngothando oluhlukile, kantholakala balo lohlobo. Ngizizwa kahle ukuthi ngithini sobayezithandani nabahlobo. Ngokoqobo qobo yoba mama ngibe ubaba kabobo. Sibe nempilo emnandi noma abantu bangathandi. Uzolunga konke ngoba nomdali yoba yenathi. Ngisize baba ngabe ukuthi ngikhulunyiswa ukungazi. Sizwa ngokushelela kwegazi ngaphakathi, ngiyayithanda lentokazi. Ngiyoyifuthumeza kweqanda olufukanyelwa isikhukhukazi. Inhliziyo yami ishayela phezulu, uthando lwakhe lingikhipha ukwazi. Angiyithembisi imali kodwa ngiyithembisa ukuthanda. Love you from the top of your head to the bottom of your feet. One way or another, zokufuthumeza amabane. Cook meals for you, nasemsebenzi yenzomana. Angiyithembisi imali kodwa ngiyithembisa ukuthanda. Love you from the top of your head to the bottom of your feet. One way or another, took food to me to my body. Cook meals for you, not some sympathy to my. Hello my love, unjani, milunjani usuku lwakho. Okay, asibe okuningi, sondela kimi ngithinte lombako. Konke nginako nengisazoba nawe kwami kwakho. Kojajula kolethi ikhaya, inkomo zigcwele isibaya. Abaningi bahlulekile emshadweni bayabuya thina sisaya. I just want us to be a family of four, angifuni sibe babaya. Ungakhathazeka uyolamba, ngiyasebenza ngiyabhala nenamba. Izinto ziqinile kwabanye kodwa kithi thina sobebili sizothamba. Ngosebhodweni upheka inyama, mina ngibhizi ngisiya i-cucumber. I'll support you fully ngoba khona noma ingane yithi kuqala ukuhamba. One way or another, zokufuthumeza amabhala. Cook meals for you, nase msebenzi yezomana. Angiyithembisi imali kodwa ngiyithembisa ukuthanda. Love you from the top of your head to the bottom of your feet.